Alkamisa laso ojo lewru juin hitan dubu ujina dite laso yando jo emintaji sapu ojo habaruji studio kalangu dimi alinya li Abdul Muni yotinta imo. Sembe habaruji mede hande halando ekentinol gol kokobe haburu gadana harko darata fila nobe gadira golle mabbe der fila wakati mo kerafika jorang hakilu fukingo tawada nukure. Fahande no wade du kobe jolbina nebe gadara golle mabbe der kuhirna. En kalandu ni fa handen do yilaru ONG fad firta ko e rewbe ton anden der region maradi der communiji mun tati yilaru firta ko e du andan wada dum du ko watta rewbe andato jara buitali mu en yewtar pindino li studio kalangu handen wadan do luma ku der cekan tarare magariya der wakati mo leedi Nigeria mabbe keri mu en nanandu fa handen sador maji di mabbol gol wonno wadda kokobe habaru wadobe laso gadana ekkintinojo do anden der huber nyame do filla dena ku leedi e fahanden ko darata yolbinande be gada golle mabbe be kokka habaruji di anden du der ko yirna misali maison de la presse do anden kan hokki sigila o anden wadi hanono Rashida Abdul Mumuni te ko todo he ardido sarusi o anden haliri dun ni ekkintinol gol no lawol non ko hokkude kokobe habaru be anden andenu gadira golle mu ender wakkatiji di rafke joron hakkilu fukki mo tawader cekantare gam be dari sekkitino den ko wi Mariam Kenda gam famtinne
le premier conférencier a essi
artido gaddo yewtere den fantini do fi de naku lawol golle hokkobe habaruji tokkata ko wada golle mabbe min kolli sadar magi de kile kewde kokkobe habaruji no nangi do fi golleji mabbe hano wakkatiji gum do fi golle mabbe de ni rafinaral no chaka bangege didi kobe habaruji noddaabe fa wada golle mabbe ganyaari din no natan chaka koko habaru on he be gida habaru on wangine be hala dida bakan yacca kina do fi yolbi nango koko be habaruji gada golle mabbe no wodiri don hala nati chaka meden do tango labi joddinaadi do no koko habaru watta ko wada golle mun der hakkilo fukki
effectivement mener a bien leur métier
kenga inya susu koko habaru bi leedi benen yofa hanano dum harira do andan subako odo RFI radio sudu leedi France koko habaru micintina himbe duni ko inya su odo web tv ton andan gollata laso enay lewru decembre tan dubu juna didi sappo e jena nanga o wadana kite fa o udda o tumira kana nduni wattude do twitter hando internet halaji gondi procureur leedi benen hali der hawrin e kentinol gon indirangol l'infox ONG fadde fedde jinganore yaadu yeso rewbe jiddire de andan ni wadi yilaru mungon andan to andan der communiji maraji tati dum du gam firtude ko rewbe be anda to be jara buitali mabbe har ko darata sador maji di be tawra der dewle mabbe hanano Mariam Mamoudou Chibo ardido sigila fedde de haliri dum ni andan to yara buitali mu en kawono rewbe andana nani ko wi Mohamed Mamman gam famtinde himbe
Tilaberi fa yaha maradi roɓe no boytoro ko gorra e mabbe gala no jottina hakkeji mabbe undu talkuru kite leydi jaboray em de ewama roɓe dubbe no tawa der sadarma ko dey be jarata bojji mabbe gere hano jo misali no nokku tizon kureje ibe kula wangingo der sadarma mo be tawa ga ibe kula de ni be wangini hala kam e kiba sadarma sadarma ji pamari gon keppata kanji kai idi bawi di moddine to jowuro on na laami don dey goddo don dartako to ben don hana jom debbo tetaado e sembe nan nawnere sattune fa jomun heppa jungo mu na kongal mu na ko nandini don kai dartako to jowuro on wakati goto jomun no hani doggira to suudu seri abattino hano gendarmerie en na to police be kamben kawjoto hala kan
par les services judiciaires
Ibrahim Boubacar Keita ardido leedi Mali bani ko wi dambule suudu mudun don no pirto har ko darta gollirde mudun ko watta jodo kale nata cekamu en be gardu fahanden be golla be nafa leedi Mali ni andan ardibe yaadu metta berne jamunobe jippaki makko be andan ni halaji di andan jihana dum en gam mawna warorde duni be gi himbe leedi Mali burto sanne gan jamude jippaki Ibrahim Boubacar Keita o andan amma hanono Ali Tunkara jangino der universite Bamako gon haleri dunni gattol hunduko fedde sede yawo der halaka andan ni no wawi waddude mosola hebo nani ko wi Musa Hassan gam famtinde himbe
e ɗum jiɓani himɓe Mali sanne, saabu kewal maɓɓe fuu weltoraaki duuɓi joyi ɗi laamu keyta ngu endam e dow ko ndarto hono moƴƴingol ngurdam maɓɓe ko nandi e muɗum. Laamiɗo o noddagal makko ngal waɗi yahde e himɓe Mali e nder reedu leydi ndi jiidal waɗe naadu konda har CDAO, ɗum waɗi ko ɗum heɓi ɗum deƴƴini seeɗa ɗo endam Mali. Saabu ene anndi CDAO illa arande nden kañum ni darino moƴƴini ko leydi Mali heɓi warti e dow laabi gongaji e laamorade sariya gonga. CDAO on ni waɗi ko faa hannden sembe na mbiyen sogeyi leyɗe goɗɗe ngari jooɗi ɗo endam ngam batte wartude ndenaago e leydi ndi endam.
Laso ɗiɗi lewru juin hitaan duuɓi ujunaaɗi ɗiɗi e laso huɓere Agades waɗi batu mum jeɗɗa ɓere nder natol mum filla ko darata are mbiyeteɗe ɗe UNESCO reeni ɗe andan hikka ni dalila raaɓu ñaw coronavirus ɗo andan nder leydi Niger, waddi ko fijoji na hawrinogon fuu waɗaka dalila batugo. Amma Ali Salifu kawjiɗo nokkure tariki ɗo andan nder huɓere Agades ni holli golle gaɗaɗe nder duuɓi jeɗɗi ɗi andan kam fuudu he yaadu yeeso ko heɓa nani ko wi Anise Karim gam famtinde himɓe.
Du point de vue conservation
e dow domol ngol ONG mbiteɗo CISP kañum wonno ko waɗi moƴƴintingol ko watta cuuɗi hembre jiyaɗi e gendi kiinidi Agades ndi enda. Nonno du konda waɗi golleji goɗɗi moƴƴintingol gallure kañum e booli fa hannde du konda ni fadde majjum wadde hono fondation tammel koyi kandu kondan waɗino golleji moƴƴintingol cuuɗi mandeji nayeji tawaɗɗon endam fuu. Agades sokoni ɗo du konda ni waɗino moƴƴintingol yahde e julirde nden endam. Nonno du yewtereji goɗɗi du konda gaɗama e radio ji kañum e télévision ji e dow pirtol koyi kañum tindi. Nonno du konda fa hannde tino majjum si ƴeewama ni kam wonno waroɓe ne ƴeewaɓen enda. Joni ɗum ɗo du konda waɗi duuɓi ni koɓe ngala ɓe garɗo enda Agades. Nden eɗen andi du konda gendi kiinidi Agades ji enda no tawla du konda golleɓe golle juuɗe kulle maɓɓe ɗe enda ɓe ngala ɓe keɓɓe cottal.
Même si les gens les réalisent donc ils n'ont pas vraiment d'opportunité pour les vendre.
ɗerol andinore ministére leydi Niger kawjiɗo filla dema e durgol dow feccere ɗiɗaɓere lewru juin hitan duuɓi ujunaɗi ɗiɗi e laso holli ko ɓaɓattin ɗon no bonnina guese. Misali fungo awre ɗon andan nder département ji reedu leydi Niger gom misali ɗon andan nder commune tato ñame gam ɓeydadi sekkettinoɗen ko Rafika Attaher Siriani en.
Ele kibaru ko ɓe burtin dow fi ko darto hono kullantareje bonnoje awtirdiji wiyama de gawri wondi no immodi enda nder département Belle Yara leydi Tillaberi junju leydi Dosso baɓato e ferrete ko enda naati ɗon endan fuɗɗi wadde bonandaji gilƴi goɗɗi ɗi konon jiyama no ñama leɗɗe winde bunduji kañum gawri ko no ummo ele département Boboy e Gaya. To enda gendre du ɓe mbi no woodi kulle ko wono ñama awtirdiji gonno ummo ele département mo Dungas ɗo enda galle ñame commune tataɓo ɗon du kondan waɗi hono kulle ko bonnata awdirri ko matana. Direction kawjiɗo filla ko darto renugol awtirdiji ɗi kañum e leɗɗe holli wiide ke département mo Magaria région mo Zender gawri wonde no ummodi ena kullen ɗon no ñama ɗum. E dow fi goto endan ɓe mbi no wawi latade tawe baɓato e ferete ko endan no mbawi wartoyde bonna awtirdiji ɗi. Ɓe mbi ɗum du konna Allah e no hakkere wono yehira ni no walla ɗi sanne kanon woni ɓeɓe keng e tokkitagol muɗum kañum e wattugol safareji nokkuji ɗen enda.
Asawe laso lewru juin hitan duuɓi ujunaɗiɗi e laso janguinowo nder janguirde fotorde gonto andan nder huɓere arlit tabbintina kono wondi ñaw coronavirus. Dalila o du waddi ko ɗum faddi himɓe lasoɗiɗo e jeegon gon fa cellal maɓɓe daare gam ɓeydari se kettinoɗen pamtinolgol Hassan Adamu ardiɗo sarusi cellal kawjiɗo filla ñawuji raɓoji himɓe waɗani Anise Karim gam famtinde himɓe.
Effectivement on a eu un cas
gonga ni non min kebi neddo goto tawdaado e nyawngu enda don enda le département mo arlit non jangowo no enda wona duubi sappo e jeddi wona le l'école mbiteedo internet min tewti himbe latibe be warde sanne e der mabbe min tawi nayo mabbe kasen no wodi nyawngu goto o ka jangino non tata be do jangobe non classe mo won non kay kaade himbe mudu fu dambe wodi metrebe janginobe do konna fu watte dambiru ndu endam nyawbe kan tonno chawri damba be fu nyande fu lotrobe non ƴewa gulul balli mabbe mo min ji no tawra alama goto na alama ɗiɗi to se min itta ƴiƴam muɗum min jaara min ƴeewa janguinoɓe du konna fuu minin koddiri kayno min itta ƴeele mumen min ƴeewa he min paama min keeɓa hakkika no cellal mumen
woni.
Ano no andinore ministére leydi Niger kawjiɗo filla cellal himɓe haaliri ɗum ni andan dow cikkiraɓe ñaw coronavirus ujunaji jeegom e keme joyi e woygu e joyi himɓe ujunere e woygu e jeegom tawra ɓiɓɓe ñaw coronavirus himɓe hemre e sappo e jeɗɗo ñawta daɗi himɓe lasoytato e sappo ɗiɗo gonno ñawte handen ni andan dalila raɓu ñaw coronavirus gu andan nida en daari himɓe lasoytato e jeɗɗo maayi kenga ni laso e nayyi lewru juin hitan duuɓi ujunaɗiɗi e laso nanguɓe heeɓe joyo keɓa ɗon andan nder wakkati ɗum ƴewtinno cellal cikkiraɓe ñaw coronavirus hemre e joyi tato ñame goto Agades goto Zender.
Assalamu alaikum sakirado jango andani
alhamdulillah yettore allah anne no gontirdo harton
ah basi fo la rezo oni woni woda hande fesseda
min kay amido nananen wodi fa
ah to wodi non de ne muraduji din
to wallahi hande muraduji kay fillamun no sadi serne kaw an gardo juudo jahangal o hande o yemaki basedda
den ko pamda o yemaki ne
o mo dojja bandu makko no wuli o mo tawda sa donnan duka har puufe makko den dam bo faama makko wala no wurtoro no wodi an kay ni alama ko wela heberne bolum kan woni he makko
ah nene sakira accumi hokke jamiroje do ko yaawi yaawi ko haani gada anani o durwa to burtu ale baade ma to acca fe goto wurto gada majjundu to acca goddo warna atle baade ma do tafon non non du konda ni nodda lamba sappo e joy o endan joni do ko yaawi yaawi a yi'an doktorobe ngaran wuro ma don endan so be ngari du kondan be daran kawma o jeewan cellal makko be jeewan du konda cellal kerol himbe baade ma fu ndene ko haani sakiraado to yeba feysia da kalay kawma o tefa du konda ni hono ko watte ko sumoto hunuko e hinar do enda ko kaama o sumo hunuko makko hinar makko do ko yaawi
de bandirawo dum foti gadol kulle de fune
anan nay nyaw godon warti no wi'e coronavirus ko lati hanti duniyaru fu bodaki fe goto no
subhanallahi den ka fi on hurjini sanne den kati yewtere meden telephone o fu do ko yaawi mi yata wuro mi halano koreji am mi nodda du faande lamba sappo e jomu biuda kam o
tinda du ko nan faande e goddum kam wonto jeggita keddi himbe taanobe yide kawma o fu
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtade e ministere kawji do cellal bibbe leydi Niger.
Leydi Nigeria illa lewru utti tan du ujina didi sappo e jeenay mabbe keri min dun du wonno wadda torraji harkudar to luma ku bibbe leydi Niger go yahambe Nigeria ada are be do du fa ko be nanna arde den de leydi Niger set to be piltoke fatu di dun du ni hoyanabe hanano Alhaji Musa Jibril kawji do filla kokol habaruji fedde lumo to be magariya halirene dum Hawa Usman gam famtinde himbe sakettinone
Ille ko keri leydi Nigeria mabba no gayi lewru utwitinu lumo be leydi Niger gombe do kerol leydi din no keba satara maji do labi juttordi to be tokkata be gadda are mabbe
al'amari na shige da ficina
edo nanol e burtinol are wakkati mo gonde o minen kebi sadorma sanne do mudum ko sotteno hembereru na kemedidi hande de enda sawi a sodan dum sendi ittuda kemetat na kemenay torro o heewi sanne sadormaaji didi keewi nden sa umme ko enda yande jeddi subaka to yande didi wattu nyaloma futa a joyi kanofa a warti ngadda gineji maada ngara ngatta de bitigi maada kinoda luma go maada hande de enda senedda dabi yeyi kanon sey reedu jamma he ko ngarta are fu ko codda ton sey ngadda de luma ta fondan torro no wodi sanne
enka kasuwa kenan kinga anan an samu el matsala
dawla bi curtordi di tokkoton di dum won cedale ko gondo non giya don
a wajo hanya tara tse gaskiya muna samun
lawol curtorgo gol endan go min tokkoton gol don du faande min keba cedale sabu lamu Nigeria no faloy to min tan endan be be sene min jobi ciede to dun sabi jaati illun kanto enda sene de heba ko jogiti sala do fuube a ceta jomum witto cagal yonna go gol torra min be kuljina min be biya be jaram min kasina nadu konda ni daura nadu kano gayi min chodo tana do no kuy tati kan wono kano no don kasina no don jiga wadu konda no don jong oni minen lumobe Niger min ngad no dangal yaade laamu Nigeria jewtinomi min tampata elegal al forma e mabbe gam min keba min jaara golle amin be yeso horejo leydi Nigeria kanko min gomin tewte e mudu al forma on endan he mabbintina min laabi di min keba min cojjo e golleji amin no wordino ni endan sani min kebi du konda ni kerdi mabbitaama nenne ne kay dum wallatun to min hono mojjere lobber sanne
ko saba iyaye daga kanno muna fatan ubangiji Allah ya kawo mana karshen wannan abun
bandirabe timibe habaruji studio kalangudo yewtere pindulo meden ko wadi handen do filla luma ku dar cikantarare magariya dar wakkati mo leydi Nigeria mabbe kere mun kokkor habaruji meden timmata amma ko min dilla miden miccintina on ko batu joda kale studio kalangu handen wadan do labi no sarobe tukira ko cukabe en keba e kintino lobbul Moktar Ahmadu du kan arato batugo
banniraw ikko he umami ya don tamilo
ananal habar onna to dunno
iri habar oyeno
nyogungo woni wore himbe dalle yasifu guyottoke daggarme
ha ya don hal do coronavirus no
e mana
men magu yottike do to ame amman no wodi ne on watta hise imagu
aha hokam e dar do majum
lokotorobe jombe annal kokki shawara do magu ne do lota juude mudun e makatar fadelaba ne o deno dirlanano dojja wada dum der soppudum don ma lota juude ma da fadelaba de agolliri ɓuri tekkere non kibinaane nder buuri loota juuɗe maaɗa. Kakkile memude gite hinere imma hunnuko, gatte meter gooto hakkunde moɗum e neɗɗo. Ɗale memude bisaaji nde ɗum wartike doole memum bisaaji ɗin, looton juuɗe moɗon, boƴƴine nyandu moɗon fako nyaamo, loote yeyre moɗon to jooɗoto ɗum. Ɗale naatugo nder jama'aare, ustire dille dille.
A'a, to noy o anta kogal ɓiyan kenan?
Banniraawo, miila e cellal ɓanndu maaɗa imma cellal ɓalli leñol maaɗa.
E goonga ma, jam ɓonna am ɓuri komay. Mi yetti ɓeydaaɗe gakkuɗa e mehan batana bannira e amma.
Ɗum ɗo yo anninoore noon de studio kalangu waɗi hawtaade e ministére kawjiiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.